gouvernement a pekisi bato balia lisusu te na ba restaurant mike mike kokota lisusu bisika ya masano to ya cinéma te. Lelo mardi, conseil des ministres oyo e biangamaki e salami lisusu te. Mokolo mwa mardi mokoyaka, Congo Brazzaville akokanga nzela ya pepo na bikolo nyonso oyo bokono e sili kokota lokola la France. Oyo alingi kobemba na Congo e sengeli asala test pe eyebana négatif e yebisaki premier ministre Clément Mwamba. Gouvernement a pesi milliard moko na ndambo miami solomia sefa pona kobunda e songo na coronavirus. Na banzela ya Brazzaville, moto na moto azali kosala na ndenge na ye kokanga zolo to monoko kosokola maboko na bisika ya mosala pe basali bayike bavandi-vandi na bandako. Balekole française ekangami awa na Brazzaville pe na pointe noire bakisa pe Institut français du Congo. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.